Thank you. areka kuimbata imbata yubwibone imbata yubwikanyize imbata yo kuhigana nabwira abahungu ntimucishe makeya nabwira abakobwa ntimubyara batubaka nabwira abahinzi
ndiwe Rwanda arakoze Jean Baptiste Byumvuhore rifite ibyifuzo byiza ku Rwanda harahagira ati Rwanda ngufite intiti ariko banza utazizi nibindi nibindi Radio Ishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC turi kuwa mbere tariki ya 28 Kanama umwaka w'2017 tukaba dufite saa 9:08 saha ya Washington DC, saa 3:08 nanone saha ya Kigali, Bruxelles, Paris na Lausanne, saa 2:08 saha ya London, saa 4:08 nanone isaha ya Helsinki muri Finland. Ikiganiro twabateguriye uno munsi kiragaruka ku ngingo nkuru zari zigize ikiganiro nagiranye na Dr. Theogene Rudasingwa, perezida w'ishyaka ryacu Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Ikiganiro twagiranye kwa gatandatu ushize ni ukuva kwa tariki ya 26 z'ukwa munani umwaka w'2017 ejo bundi rwose umusibe ejo. Muri kumwe muri kino kiganiro nange Joseph Ngarambe nkaba kandi ndi kumwe na Bwana Sixbert Musangamfura umwe mu bagize komite nkuru y'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement akaba n'umunyamabanga mukuru waryo. Turi kumwe kandi na Jonathan Musonera umwe nanone mu bagize komite nkuru y'ishyaka Ishakwe Rwanda FM akaribera n'umunyamabanga mukuru wungirije. Muvandimwe Sixbert Musangamfura niba uriho nyumva nagira ngo ufate mikro usuhuze inshuti za Radio Ishakwe. Hari ikibazo muvandimwe Jonathan Musonera, ese waba uriho nyumva ukaba wafata mikro noneho ugasuhuza inshuti za Radio Ishakwe?
Ndakumva neza Bwana Joseph, uranyumva nawe nagira ngo ngusuhuze niba unyumva kandi nsuhuze.
Ndakumva neza.
Reka nsuhuze abakunzi bacu badukurikiye kuri uyu munsi, kandi mbanze nawe ngushimire wowe udutegurira ibi biganiro. Nkaba rero ngira ngo mbasabe rwose bajye bihangana nubwo tutabasha gukora ibiganiro nk'uko byari biri kera ku minsi uko twagombaga kugenda tubikurikiranya, ariko ubu ngubu gahunda yacu irimo iragenda iza mu buryo bwose. Tubizeze ko ibiganiro bigiye kujya bikorwa uko byakorwaga nka kera. Naba rero nongeye kubararika kandi mbifuriza amahoro n'imigisha y'Imana muri iki kiganiro. Murakoze.
Ndagushimiye cyane muvandimwe Jonathan. Nk'uko natangiye mbivuga mu gukomeza ibitekerezo twabagejeho mu kiganiro cy'ejo bundi kwa gatandatu, ikiganiro twari twahaye inyito ingaruka z'ubutegetsi bw'igitugu bwa Kagame na FPDMI. Turagerageza uno munsi gusubiza ibibazo bikurikira. Ikibazo cya mbere ni izihe mpamvu zateye gukenyuka ku butegetsi bw'abahutu bwamaze imyaka 32 gusa. Ikibazo cya kabiri ni ibikindi bindi bigikurikiye, isenya destruction isenya rya elite y'abahutu bikozwe na MLNDCD ndetse na FPDMI rigeze kuyentera kuko iryo shyano rikomeje gutyo. Ni ikintu gikomeye cyane cyazatera u Rwanda ibibazo ruzagumamo igihe kinini. Iryo senya rero, iyo destruction yaba imaze kugera kuyentera. Turagerageza gusubiza kabone nubwo ibisubizo byose tutabibona uno munsi, ariko ni ibibazo twibaza tuzakomeza kugenda tugarukaho tunagerageza kumvisha inshuti zacu abumva imitekerereze yacu uburemere bw'icyo kibazo kugira ngo nyine tukibone igisubizo. Turagenda twibaza ku icyahagarika mu by'ukuri iyo destruction ya elite y'abahutu, ndetse turareba nubwo n'ukuntu nayo ubwayo yisenya, ukwisenya autodestruction mu gifaransa, ukwisenya kw'elite uko byaje ni mu by'ukuri bifite umwaduko wo hambere angaha na mbere yo kuza kw'ingoma mbisha ya FPDMI. Noneho turibaza tutese ibyo bintu byahagarikwa n'iki. Turagerageza kureba bimwe mu bisubizo dusanzwe tubiganira, ariko tuzagenda tubigarukaho kenshi kugira ngo yine bifate, kugira ngo abantu abanyarwanda bumve ko ibihe bikomeye, ku ibihe bimeze nabi ko bikomeye, ariko ko hari igishoboka kabone nubwo yaba ari inzira ndende, inzira y'imfunganywa. Mu kurangiza turi bwibaze kuri piramide ya Kagame na FPDMI uburambe yabifite. Ese kubera intege nkeya haba mu mitekerereze, haba muri organization, kubera intege nkeya za opposition ndetse n'abanyarwanda basa n'abihebye, bagasa n'abaheberuye urwaje, bakaba benshi bubitse imitwe, ese kubera ibyo ngibyo iyo piramide ya Kagame na FPDMI izabaho ubu izirahirizo? Mu kiganiro gishize tutabashe kumva clip yacyo nk'uko twari twabiteganyirije, hari ibidatunganye mu rwego rwa technique, bityo ntitwumvise iyo clip yabivuga neza aho Dr. Theogene yasobanuraga iyo piramide ukuntu ubutegetsi nyine bwarute. Ubu turakumva neza.
Murangiva neza bwana Sungarambe?
Neza cyane.
Mukomere. Iyo clip ndayishaka nyikire mu kanya, mukomere.
Urakoze cyane rwose ubwo ngubwo ubwo bitunganye. Noneho nagira ngo nyine unasuhuze abariho batwumva nyine. Noneho ni ndangiza, ngiye kurangiza mu by'ukuri iyo ncamake. Noneho ukaba washyiraho clip, wabanza ukabasuhuza, noneho ugashyiraho iyo clip ya Dr. Theogene Rudasingwa.
Murakoze cyane Bwana Ngarambe. Ndasaba imbabazi ko ibyo mu kiganiro ntinze, ni utubazo twa tekinike nk'uko mwabisobanuye. Ndagira ngo mbonereho gusuhuza abumva radiyo Ishakwe, kandi sinibagiwe na mugenzi wacu Jonathan Musonirandi bagakora mu kiganiro nawe yakamusuhuze. Ndagira ngo usuhuze n'abanyarwanda bose bumva kino kiganiro, ndetse ndanasuhuza n'abandi bazanacyumva n'ikindi gihe, nkanasuhuza n'abandi mu karere k'ibiyaga bigari bumva ururimi rwacu. Ijambo ni ryanyu, Bwana Yozefu.
ndagushimiye cyane. Niba ufite hafi iyo clip wahita rwose uyishyiraho kugira ngo dutangire nyine twumva uko mu nshamake Dr. Théogène, umwe mu bagize inama nkuru ya Ishakwe Rwanda Freedom Movement ndetse akaba yibereye na perezida, ijambo yavuze kuri icyo kibazo, icyo kibazo cya piramide mu by'ukuri yagiranga ubutegetsi bw'agatsiko guhera ku ngoma ya cyami kugeza ku ngoma ya Repubulika, haba Repubulika ya mbere na Repubulika ya kabiri, tuvuga ko ari Repubulika z'Abahutu, haba no kuri Repubulika ya gatatu, tuvuga ko ari Repubulika mu by'ukuri y'Abatutsi. Washyiraho iyo clip, Sixman.
Yego, murakoze.
Ari kwisubije amaso inyuma ukareba ibyo bakabibanda bakoze kuri icyo gihe, nubwo abantu benshi bavuga ngo nuko bafashijwe n'Ababiligi, ariko icyo kibazo cy'Ababiligi ntabwo ari cyo cyari, ntabwo ari ya contradiction ya mbere. Iya mbere ni uko hari ibibazo muri sosiyete nyarwanda y'abantu bakoze hasi hariya muri piramide imyaka 500. Kuba bakabibanda batekereje bati ibi bintu dushobora kubihindura, mu by'ukuri icyo gihe umuntu wabarebaga agomba kuba yaravuga ati aba bantu ariko bagomba, kandi niko koko abantu ibyo byegera by'umwami, hari inyandiko nzansoma barebaga ndetse nk'abantu burebure bavuga ibintu byo batazi, babona ko barimo kuvuga cyangwa se bakora ibintu bitazigira bigira imbuto, ariko barabishoboye. Nyuma y'imyaka 32 iyi experimentation irasenyuka. Impamvu ni izihe, Joseph? Icyo nicyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri cy'abantu bakwibaza muri iki gihe, iyi piramide ya Kagame na DMI FPR, yaho Kagame umututsi ari ku gasongero, hakaba DMI, munsi yaho hakaba igisirikare, munsi yaho hakaba FPR, munsi yaho hakaba guverinoma, munsi yaho hakaba Abatutsi, munsi yabo nk'ukuntu byahoze ya myaka 100 hakaba hari Abahutu, munsi yabo hakaba hari Abatwa. Ukibaza uti si iyi piramide izagira uburambe bungana iki? Icyo ni ikindi kibazo cya kabiri kiremereye buri munyarwanda wese, yaba Umuhutu cyangwa se Umututsi, yaba mu gihugu cyangwa se hanze yacyo, yaba muri opposition. Iki kibazo cyane cyane kirareba Abahutu, ariko specifically kirareba elite y'Abahutu, kuko birashoboka yuko Kagame nubwo amureka akisazira, afite agategeka indi myaka 34 nk'ukuntu abigena yabiteganije, birashoboka ko Kagame yasimburwa n'undi Mututsi, ashobora yewe bashobora no gusimburwa n'Umuhutu wo bishakiye w'umuteruzi w'ibindi, bakamushyiraho bazi neza uburyo bazacunga iyo piramide, nk'ukuntu abami umwe yavagaho agasimburwa n'undi bikamara imyaka 500. Birashoboka abantu nibatagira imyumvire mishya ngo batekereze bundi bushya, birashoboka ko iyi piramide Joseph nk'ukuntu umaze kuyivuga ishobora kumara imyaka 100, ikamara indi myaka 200 hejuru, wenda hari ukuntu bagenda babihinduraho gato, ariko sisitemu yashyizweho na FDMI ikagira uburambe bungana buri. Icyo ngicyo sinzi niba hari comment ushaka gukora, Joseph. Ikindi ngira ngo mvuge, kuko iki kiganiro kiraremereye, nagira ngo tuzagire part 3, tuzaganire ku impact ku Batutsi, kuko ntabwo dufite iminota irenze 8 tugume ku kinshi, hanyuma ubutaha ntabwo twihuta nta kitwirukanta, tuzaganira kuri impact ku Batutsi.
Arakoze Dr. Théogène kuri iyo analyse ikomeye cyane, analyse tugiye kugarukaho mu by'ukuri. Nagira ngo nze guhera kuri Bwana Sixbert Musangamfura, turebere hamwe nk'uko nabiteruye mvuga, turebere hamwe impamvu z'ingenzi zatumye ubutegetsi bw'Abahutu bumara imyaka 32 gusa, ubugereranyije n'imyaka magana ingoma ya cyami y'abatutsi yamaze. Niki cyatumye ubutegetsi bukenyuka ngo Repubulika ya mbere ya Repubulika ya MDR Parmehutu yamaze imyaka 11, Repubulika ya kabiri ya Mende Sederi mara imyaka 21 yose hamwe uyishyize hamwe ikaba 33 nibigusa. Mike cyane rero, cyane cyane ko Repubulika ya kabiri yari yararambye, yari yaramaze imyaka 21. Iriya Repubulika ya gatatu y'abatutsi ya Mende ya FPRDMI imaze no kuyirenza uburambe, imaze kugira imyaka 23. Bisobanuye yuko muri opposition n'abanyarwanda muri rusange turamutse tutahinduye imyumvire yacu, uburyo bwacu bwo gukora organisation, bwo kwiorganiza iyo pyramide nkuko Dr. Toje nabivuze, yagenda ihinduka gusa hakabaga Kagame akavaho ahasaziye cyangwa atsikiye kubera impamvu zinyuranye, agashyiraho umugore we cyangwa umwana we. Ngira ngo muri Afrika si wa mbere waba ubikoze. Ntekereza yuko yarebye bariya muri za Togo, akareba nabo muri za Gabo bamacutiye, nawe bimuha ibitekerezo bibasanganywe, bikamwongera ibitekerezo bibasanganywe. Ibyo byose nibishoboka, cyangwa se bakagira gutya ati nzashyiraho umuntu wogeza wenda nka Makuza usigaye arusha Rucagu mu kogeza mabi, cyangwa se undi muteruzi w'ibindi. Ijambo ni ryawe muvandimwe Sixbert. Ni iyihe mpamvu rero yatumye ubutegetsi bw'abahutu bumara imyaka 32 gusa bukaba bwarakenyutse? Ijambo ni ryawe.
Murakoze Ngarambe. Ikibazo kijyanye n'ubutegetsi mu Rwanda, cyane cyane ubutegetsi bwa za Repubulika, icya mbere umuntu yavuga ni uko abatsindiye nyine Repubulika muri navuga ko byatangiye muri 1959 ubwo habaga cyitwe mu mateka y'u Rwanda revolisiyo muri 1959. Icyo gihe abantu cyane cyane bari barangaje imbere y'ishyaka rya MDR Parmehutu bakoze bahinduye ubutegetsi, bahindura bakuraho ingoma ya cyami bashyiraho Repubulika. ariko mu by'ukuri ikibazo cya mbere cyabaye ni uko imitegekere yabaye nk'iya mbere. Ntabwo abantu bicaye ngo batekereze bubake koko ubutegetsi bukomeye, kuko kubaka ubutegetsi bukomeye byatuma ubutegetsi bushobora kuramba n'iyo abayobozi ubwabo bagera igihe ndetse bagacyura igihe bagasimburwa n'abandi, ariko ingoma cyangwa se ubutegetsi uko buba buteye bukaba bwaramba, cyane cyane iyo abantu batekereje ukuntu ubutegetsi bushobora kugenda bwivugurura bukagira amaraso make. Icyo kintu nta cyari gihari. Icyabaye ni uko abafashe ubutegetsi icyo gihe, banavuga Bwana Gregoire Kayibanda amaze gufata ubutegetsi, nyine nawe yabaye perezida amera nk'umwami uganje, hanyuma nawe bisa naho mbese ubutegetsi bujya mu maboko y'umuntu umwe. Nubwo hariho inzego z'ubutegetsi zinyuranye, ariko umuntu umwe yasaga naho ari we ufite ubwo butegetsi mu biganza bye, ku buryo izindi nzego z'ubwo butegetsi zitari zifite ubwisanzure buhagije bwashobora gutuma ubwo butegetsi koko bugira bukomera bukaguma hamwe. Ikindi noneho ikindi kibazo cyabaye ikibazo cy'ivangura, cy'ivangura cyakomeye buriya butegetsi, ivangura moko n'ivangura turere, byatumye ibibazo kuko bituma ubutegetsi bwari bugiyeho butagira imbaraga zihagije. Noneho abubatse ubwo butegetsi ntibashobora mu mitegekere ntibashobora kububaka ku buryo abanyarwanda bose, abahutu, abatutsi, abanyarwanda bo mu turere twose tw'igihugu babwibonamo ngo bumve ko ubutegetsi koko bubahagarariye ari ubwabo. Niyo mpamvu rero Habyarimana muri 2023 ni imwe mu mpamvu mbese yitwaje kugira ngo akore coup d'etat, akureho ubutegetsi bwari buriho ndetse na Repubulika ya mbere nyine ubwo barayihagaritse akiraho Repubulika w'ubwe yise ya kabiri. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri hari indi ntangiriro nshya, ndetse baranavuze ngo ni revolution mvugururamuco. ni ukuvuga ko ibyo bari batangiye mu Byarimana nabo bakoranye kuduta ibyo bari batangiye byari ukurwanya bya bindi abantu bari barahananiye 1990 na mbere yabo ya 1978 kugeza ndetse igihe bari bahinduye bari bakoreye inguma y'icyami ni ukuvuga ko ubu uko babwira bati n'abantu ndetse barakoze ikintu cyo kurwanya igisona ya revolusiyo yakozwe noneho n'ibyo bakoze ntibiberura ngo ku mugaragaro bigaragare batangire ibintu bishya bubaka ibintu bishya byubakanwe ibintu byo kureba kure kugira ngo kuko ibyo bubatse bizagire ireme birambe bibe birenge icyo kintu nabo ntabwo bagishoboye ikindi kibazo ariko nabonye ni uko ikindi kibazo nanone ni uko kuvuga ngo bwari ubutegetsi bw'abahutu kuko bwari buyobowe n'umuhutu bwari buyobowe n'umuhutu Yerwa Kayibanda ndetse no muri guverinoma ye harimo abahutu benshi ariko rero mu by'ukuri hari abandi bahutu nabo batari bafite batisangaga cyangwa se batari bafite uruhare no muri ubwo butegetsi uko byari biri kose ntabwo ubutegetsi bwakozwe cyangwa bwubatswe ku buryo abantu bavuga bati ubutegetsi ni ubwacu koko nubwo byagaragara ko ari ubutegetsi buyobowe cyangwa burangajwe imbere n'abahutu ariko ubutegetsi ikintu imungu ikomeye cyane yabumunze ni uko bwa butegetsi bwagiye mu maboko y'akantu ako nakwita nk'agatsiko iyo rero haje akantu k'agatsiko ni ukuvuga ko biba byavuye muri cya kintu umuntu yakwita ubwoko cyangwa se ndetse na karere bigahindukaho ibintu by'agatsiko ni nk'uko no muri 73 ubwo Habyarimana yakoraga kudeta hamwe n'abo bari kumwe cyane cyane bashyize imbere abantu bakomoka mu karere k'amajyaruguru y'u Rwanda abo bitaga abakiga kugira ngo ndetse basa n'aho biganzuye abitwe abanyenduga ubutegetsi babujyana nyine babwambura abitwe abanyenduga ndetse benshi muri bo baranabica babica urubozo babica urw'agashinyaguro nk'uko byagiye bivugwa hirya no hino cyangwa nk'uko byagiye bigaragara noneho bubakira ubutegetsi bwabo kuri icyo kintu cy'uko bari bamaze no kwisasira abo bakwiye kuri ubwo butegetsi nabwo baragenda buba ubutegetsi bw'agatsiko ku buryo n'uwavuga ngo ubwo butegetsi ngo bwari bwiganjwemo n'abakiga n'abo bakiga ntabwo bari bose bari abakiga bakomoka mu duce duke cyane tw'u Rwanda cyane cyane ku buryo abantu basigaye banavuga ngo hari abashiru cyane cyane bari ubutegetsi bw'abashiru abakomoka muri za Karago na za Giciye noneho ugasanga biritirirwa abakiga bwose kandi ari muri ako kazu gatoya ariho ubutegetsi bwari bwiganje birumvikana ko iyo ubutegetsi abantu babujyanye mu kazu niyo bakwitwikira akarere cyangwa bakwitwikira ubwoko ntabwo ubwo butegetsi buba bufite imizi miremire yatuma buramba nkabona icyo iyo nayo ari indi ntege nyine kujyana ubutegetsi mu rukiko cyangwa mu kazu bityo bigatuma bwa butegetsi butagira ireme ntibugire imizi miremire yatuma bushobora kumara imyaka 100 imyaka 100 nk'imyaka mbese ingoma ya cyami yamaze ingoma ya cyami yubaka banayubakiye bubatse n'intekerezo zari ziyishyigikiye cyangwa se yari yubakiye noneho ikaba yari ifite n'uburyo hagati y'imiryango ikomeye y'abatutsi hari uburyo hari isaranganya y'ubutegetsi n'ubwo umwami yakomokaga mu banyiginya ariko abagabekazi n'abandikazi bakomokaga mu miryango itandukanye abakono abaha abega na kinguke n'undi muryango umwe nabo watangaga abandikazi hanyuma nanone abandi bantu bari bakomeye muri iyo ngoma nk'umwiru wimikaga umwami nawe yari afite umuryango we akomokamo undi baza kubara abacowe ndetse ugasanga hari ukuntu muri iyo miryango ubutegetsi bwasaga naho busaranganijwe buri muryango ufite uruhare rwawo muri ubwo butegetsi icyo kintu bagerageje kukitwararika igihe kinini cyane baracyitwararika noneho muri uko kukitwararika ndetse imyaka yena nubwo byagendaga bisa no bihindukira buri myaka ingahe cyangwa ku ingoma zihindutse umwami yakomezaga kuva mu nzu y'abanyiginya noneho umugabe kazi cyangwa se umu cyangwa se umwami kazi bakava muri izo nzu zatangaga abagabekazi cyangwa se abamikazi uko zagendaga zikimborana. Icyo kimwe cyatumye uko kuntu byari byarubatswe bafite ukuntu basanganye ubutegetsi byatumye nibura bamara imyaka magana ubwo butegetsi bugikomeye gutyo. Nabwo ni byiza kubisobanura yuko nubwo abo umwami nabo barimo utwo tuzi cyangwa utwo dukiko twategekaga baturukaga mu miryango itandukanye y'ubwoko bw'abatutsi hari abandi batutsi nabo bari barahejwe kure bameze nk'abahutu nabo ntaho bahuriye n'ubutegetsi nabo ndetse ari abaturage bagiseseka badafite aho bahuriye n'ubwo butegetsi ariko nabo ubwo butegetsi bwitwa ko ari ubutegetsi bw'abatutsi kandi abatutsi bose batari babuhuriyemo. Icyo gihe ariko byatumye ngo Miramba kubera yuko yari ifite ibyo bintu bibakiyeho bikomeye cyane n'izo ntekerezo zikomeye cyane n'uko ukuntu muri iyo miryango ifite imbaraga hari ukuntu yasaranganyaga ubutegetsi kuvaho basubiraniyemo banavuga cyane cyane mu gihe cya za Rucunshu ibyo bintu nabyo byararangiye kuko urebye nyuma ya kudeta ya Rucunshu ntabwo ubutegetsi bwa cyami bwongeye gukomera nk'uko bwari bukomeye iyo navuga ko guhera icyo gihe aribwo ubutegetsi bwa cyami bwatangiye gusenyuka. Wari wambajije uti ni izihe mungu cyangwa se ni izihe nenge cyangwa se zimwe mu nenge zatumye ubutegetsi bw'abahutu butaramba nari navuze mu nkeya ubwo yenda mugenzi wanjye Jonathan Musonera yari yuganira. Murakoze. Bwana Yusuf Ngarambe. Bakunzi ba radiyo Ishakwe, ndabona hari ikibazo cya tekinike. Yusuf Ngarambe ntabwo ari muri studio, ntabwo ijwi rye ryumva. Ubwo ndakomeza mushakishe, namwe mugume kuri radiyo yanyu muri kumwe na Mutanga Francis Kibere. Kana Yusuf Ngarambe wagarutse. Kana Musonera.
Ndakumva neza Sitibe.
Ijambo ni ryanyu rero Kana Musonera. Mushobora gusubiza umuradisha kwe hanyuma mugakomeza mugasubiza kiriya kibazo Kana Yusuf Ngarambe yabajije. Murakoze.
Murakoze cyane Bwana Sitibe. Reka urushimire ibitekerezo utanze ugarutse ku mateka cyane ari ay'abami ari aya revolusiyo muri 1959 na repubulika ari ya kudeta ya Habyarimana n'ubutegetsi bwa Kiga na Nduga usobanuye ibintu byinshi cyane kandi bifite akamaro kuko ibyo duhura nabyo byose bituruka muri aya mateka. Ku kiganiro rero Dr. Theogene yagiranye na Joseph ku wa gatandatu aho yagiye nyine agaruka ku butegetsi bw'igitugu bwa Kagame na FPR BMI na n'ingaruka z'ubutegetsi bw'abahutu bwamaze imyaka 32 ibunyuma y'imyaka hafi 500 y'ingoma ya cyami na gikoloni imisenyuka mbega rya elite y'abahutu bikozwe na MNDCB ndetse na FPRBMI abaza ati ni iyihe ntera rifite ryahagarikwa n'iki ndetse no kwisenya kw'iyo elite ubwayo kwagenze gute cyangwa se kwahagarikwa n'iki ibi byose mu by'ukuri iyo ubikurikiye ukumva ibiganiro Dr. Théogène yatanze ugasubira inyuma mu mateka usanga mu by'ukuri ubutegetsi bwa gikoloni cyangwa se ubutegetsi bw'abami na gikoloni bwabaye ubutegetsi bubi cyane ari nabwo bwateje ingaruka zikomeye mu rwango rutigeze rushira no kugeza uyu munsi wa none kuri iki kibazo rero cy'ubutegetsi bw'udutsiko tw'abahutu bagiye bayobora igihugu kuva ku bwa Kayibanda no ku bwa Habyarimana kuba bwaramaze imyaka 32 gusa bugasenyuka ikibazo umuntu yakwibaza ese ni iyihe mpamvu ubutaramye bugasenyuka nyuma y'imyaka 32 gusa habayeho amaguverinoma abiri uko njye mbibaza mu by'ukuri nshingiye ku matwara y'igihe cya cyami uko abahutu bagiye bafatwa mu ikorwa rya revolution 59 no mu ishingwa rya repubulika nibaza ko mu gihe cya Kayibanda n'ubutegetsi bwe batigeze bashishoza ngo barebe ibyo ubwami bwananiwe cyangwa se amacakubiri yabaye mu butegetsi bwabo ngo bayarenge noneho bubake ubumwe bw'abanyarwanda bahe buri munyarwanda wese agaciro cyane ko ubu butegetsi bwose uko bugenda bwubakwa nubwo ku isonga haba hari umututsi cyangwa umuhutu akenshi ntabwo rubanda rusangwe ruri mwayo moko yombi ruba rukorerwa n'aba bantu aba bantu baba bakorera udutsiko twabo ariko bakatwitirira ubwo bwoko kuko usanga muri ubwo bwoko bw'abahutu n'abatutsi n'abatwa ari abakene nyakujya ari abantu bihingira babeshwaho n'imirimo y'amaboko yabo birusha kuya ahubwo mu ihirima ryabwo ugasanga bitwaje b'abaturage babaroshye mu kangaratete k'intambara ugasanga nibo bahasiga ubuzima icyananije rero ubutegetsi bw'utudutsiko tw'abayoboye ubutegetsi bayobowe na bamwe mu bwoko bw'abahutu nuko ntibigeze batsinda urwango rwabaye hagati yabo mu gihe cy'ubukoloni basa nk'aho bakoze revenge ku batutsi kuko abatutsi bagwiriwe n'ishyano nyine barakubitwa baratwikirwa amazu inka zabo ziraribwa abandi baricwa 59 baramenyeshwa barahunga muri uko guhunga ntabwo ubutegetsi bwagiyeho ku gihe cya Kayibanda bwigeze bubasha gukemura ikibazo cyabo batutsi n'abasigaye mu gihugu basigaye bameze nk'abacakara mu gihugu cyabo ari nabwo twagiye dukora ibiganiro bikomeye tuvuga uburyo hagiye hubakwa imitwe y'abatutsi bagiye bitwa inyenzi bagaruka gutera igihugu ngo barebe ko bagaruka bakaba bafata ubutegetsi birabananira ariko ntabwo byabereye isomo mu by'ukuri ubutegetsi bwa Kayibanda ngo bubone ko aba bantu amaherezo igihe kizagera bakarwana bakongera bagafata ubutegetsi bakavuga ngo inyenzi bazihahije ntibibaze ngo abo ni bene nyina barimo bamenesha mu gihugu cyabo kandi amaherezo nta kindi gihugu bafite uretse icy'u Rwanda aho bari handi n'aho bacumbitse amaherezo bazagaruka Kayibanda biramutsinda bimaze kumutsinda Habyarimana mukorera kudeta noneho we azavuga nyine ko azanye ubumwe n'amahoro ariko ubwo ubumwe n'amahoro yavugaga mu by'ukuri ntabwo bwari buhari kuko iyo buza kuhaba ntabwo aba yarishe Kayibanda wari perezida yakoreye kudeta ngo yice na bamwe mu bo bari bafatanije muri guverinoma ya Kayibanda kandi muri iryo yicwa muri iryo hirika ry'ubutegetsi bwa Kayibanda mujye mwibuka neza ko ingaruka nanone izagarutse ku Batutsi baramenyeshwa barahunga abandi baricwa abana bamenyeshwa mu mashuri ibyo byose ntabwo byigeze bigira ubutabera ngo basubizwe agaciro kabo ahubwo Habyarimana we yise ko ahaye agahenge Abatutsi abashyiraho babura amashuri babura imibereho abandi bohereza abana kwiga hanze mu by'ukuri ubuzima bw'Abatutsi ku butegetsi bw'utwo dutsiko tw'Abahutu bwari ubuzima bumeze nk'ubuzima bw'abacakara batari bene igihugu ariko Habyarimana nawe atsindwa na wa mutego watsinze Kayibanda yibagirwa ko abo Batutsi bamenyeshwa mu gihugu n'abamenyeshejwe 59 n'abamenyeshejwe 73 n'abamenyeshejwe inyenzi zagendaga zitera abo bitaga ibyitso abo bose ko bagiye banabyara bafite abana hanze aribo baje kuvamo inkotanyi atsindwa gucyura impunzi kugeza aho muri 90 n'abana n'abuzukuru bazanyenzi bazampunzi 59 bishyize hamwe noneho bo baza bafite ubwenge butameze nk'ubw'inyenzi zateraga muri za 63 birinda kwishyira muri Ronari n'iby'ubwami ari nabwo baje bafite kwisonga Abahutu bari bayoboye umutwe wa FPR ariwe Kanyarengwe na bagenzi be bari bafatanije muri FPR Inkotanyi ari nabo basaga nk'aho bagaragara ku isonga ariko mu by'ukuri atari bo bayoboye icyaje rero gutsinda nanone ingoma ya Habyarimana ariyo yahirimanye n'imyaka 32 tuvuga hano y'ubutegetsi bw'Abahutu rwa rwango rutigeze rushira natangiye mvuga urwo rwango rwaje kubibwa hagati y'abanyagihugu Abahutu n'Abatutsi cyane cyane noneho rwibasirwa cyane n'abakomoka mu karere k'Amajyaruguru abo mu by'ukuri bita Abakiga uretse ko n'abangaba bita ngo ni Abakiga ngo nibo bari ku butegetsi ni udutsiko kw'abakomoka muri utwo duce ariko ntabwo Abakiga bose cyangwa se abo mu Majyaruguru bose bari bafite ku byiza by'iyo leta y'ako gatsiko abenshi nabo bari abakene ari abantu bihingira babeshejweho n'amaboko yabo abandi banezerewe abo muri utwo dutsiko ngira ngo nkomeze nanone nari ndimo mvuga icyatsinze Habyarimana na nyuma yo kwicwa kwe cyangwa se muri leta ye nuko hari urwango kuva Inkotanyi zitereye hagumije kubibwa urwango rwo kuvuga ngo n'Abatutsi bagaruke bagiye kugarura ubwami bagiye kugarura Shiku baje kwica Abahutu bajya kwigisha b'abaturage urwangano rwo kwica abaturanyi wabo nibyo byabaye muri 1994 bagwa mu mutego Inkotanyi zabateze wo kugira ngo bahuke Abatutsi babice iryo tsembatsemba ryo kwica Abatutsi no kwica Abahutu batavugaga rumwe na guverinoma cyane cyane abo mu majyepfo mu Nduga nibyo byabaye ingaruka ikomeye cyane n'uyu munsi wa none ya piramide. Dr. Théogène yavuze iyo tudutsiko tw'abatutsi yashingiye imbaraga cyane muri jenoside yakorewe abatutsi, ihabona uruhare rwo kwica abahutu ibica yitwaje icyo kintu cy'uko ngo bakoze jenoside. Kandi koko bamwe muri abo bahutu bakoze jenoside kuko bari bafite ya mitwe y'interahamwe, imitwe y'iterabwoba yagiye ifatanya na bamwe mu basirikare bica abatutsi igihugu barakiyogoza, bituma noneho FPR ifata ubutegetsi. Imaze gufata ubutegetsi kuko nicyo yari igambiriye nacyo yari kiza imbere, ibasha kwica abahutu noneho uko ibishaka nta no kugira ubatabariza. Ariyo mpamvu mwabonye ubwicanyi bwakozwe ikibeho, ubwicanyi bwakorewe abahutu bwakozwe n'inkotanyi mu gice cya Kibeho, Ibutare, Ibyumba, hirya no hino mu gihugu, mu Ruhengeri, Gisenyi ndetse no mu nkambi z'impunzi muri Congo. Kugeza uyu munsi bakabatsemba, bakabakorera jenoside, ariko kugeza ubu ngubu n'amahanga akaba adatinyuka kubyemera, kandi iryo tsemba abahutu bazi neza ko ryabayeho. Ingaruka rero ni iyihe? Ingaruka ni uko ari abavuye muri MRND na CDR bahunze bari hanze, aho kugira ngo babone amasomo aba bose batsinzwe kuva ku gihe cy'abami, igihe cya revolusiyo, igihe cy'ubutegetsi bwa Kayibanda n'igihe cy'ubutegetsi bwa Habyarimana n'ikora jenoside, ngo barebe bavuge bati twaguye mu mutego, noneho ubwo turi hanze dukwiye kwivugurura. Uru rwango rushingiye ku moko n'uturere bakarureka, noneho hakabaho uburyo bwo guhuza Abanyarwanda, cyane ko amahirwe ahari ari uko FPR nayo n'abatutsi abahutu ikabica, bituma havamo abahunga bajya no muri opozisiyo bamagana iriya leta y'agatsiko ka FPR BMI. Aribyo twebwe tuvuga ubu ngubu, twerekana n'ibi byose byagiye binanirana kugira ngo turebe uburyo noneho twakubaka Umunyarwanda ashingiye ku kuri, ashingiye ku bwubahane, ashingiye no koroherana, kugira ngo tuzabashe gutsinda iyi piramide tutsi. Kuko nimba hatabayeho gushyira hamwe no kureka izi ndangano zagiye ziranga aya mateka yacu, nk'uko Dr. Théogène yabyigishije kuwa gatandatu, bizafata igihe kirekire cyane kugira ngo FPR BMI izaze ku butegetsi. Kagame ashobora kuvaho, ashobora no gupfa, hakima undi akaza afite ya marere, cyane ko no muri opozisiyo utwo dutsiko duhari twumva twahirika Kagame ariko sisitemu igakomeza. Ibyo rero hatabayeho kuba maso ngo mu by'ukuri utu dutsiko tuba dushingiye ku bwoko, ku turere n'indangano zagiye ziba mu mateka yacu, bizatugora cyane kugira ngo iyi piramide y'agatsiko ka FPR BMI tuzabashe kuyihirika. Wenda ngira ngo
turaza gutanga bimwe mu bisubizo. Uri uranyumva Jonathan?
Ndakumva rwose Joseph.
Urakoze cyane. Turaza gutanga bimwe mu bisubizo kuko icyo tubere hano si ukuvuga ngo byose byararangiye, nta gishoboka, tugomba kubona ibisubizo. Niba turiho dushyira ahagaragara bino bibazo, ni ukugira ngo ibisubizo biboneke, ni ukugira ngo Abanyarwanda benshi bumve uburemere bw'ibibazo byatumye u Rwanda rugera mu kaga rurimo muri kino gihe. Wenda si nguciye mu ijambo, wenda hari icyo wifuzaga kurangirizaho mbere yo kugira ngo dukomeze Jonathan?
Icyo nifuzaga kurangirizaho gusa ni uko hatabayeho guhinduka ko muri opozisiyo, hakaguma kubaho intege nke mu mitekerereze n'intege nkeya mu kurenga amateka y'ibyatubayeho ngo twese twicare hamwe tuganire tubwizanye ukuri ku byatubayeho twubakire ku kuri bizagorana kugira ngo iriya piramide tuzayihirike igishoboka ni uko tubasha kubishyira hanze tukabiganiraho bigaragara ko mu by'ukuri hari imbaraga n'intege zizazamuka zikubaka organization ishingiye kuri ideoloji ya kubaka igihugu itari mu rwango. Murakoze.
Urakoze cyane Jonathan. Harimo abariho batwumva bavuga ati ese aba bantu bariho basesengura bakibagirwa ukuboko kwa mpatsi bihugu aho ntibakabiriza bakavuga yuko abanyarwanda aribo bonyine batera ibibazo bitera ibibazo. Mu kiganiro twagize ku munsi mukuru w'ubwigenge ushize tariki ya mbere z'ukwa karindwi umwaka w'2017 nukuba kwashize ukwezi gusa kurenze umuyobozi wungirije perezida wungirije wa w'ishyaka ryacu ishakwe Rwanda Freedom Movement ariwe bwana Eugene Ndahayo yavuze ijambo rikomeye cyane yerekana ukuntu kuva kuri za rucunshu hariya ingoma zose zagiye zibaho mu Rwanda tubyite ingoma kuko ingoma nayo ni umuco wacu ntabwo dufite icyo kibazo cyo kuvuga ngo ingoma ya Habyarimana ingoma ya Kanaka ingoma ni umuco w'u Rwanda ndetse zanabayeho mbere y'umuzo w'ingoma z'abanyiginya kandi rero n'uturere twose n'amoko yose yadutuye yaba abahutu yaba abatutsi yemwe wenda n'abatwa babaga bafite ingoma icyo bitaga ingoma z'ingabe. Ntabwo rero twebwe muri Rwanda Freedom Movement ishakwe duheranwa n'ikibazo cyo kuvuga ngo uvuze ingoma ngo abavuze abatutsi gusa icyo kintu nacyo tugitsimbarayeho tugikomeyeho. Ingoma rero uko zagiye zikurikirana kuva za rucunshu hariya zagiye mu by'ukuri zitabaza bampatsi ibihugu. Mugenzi wacu Eugene Ndahayo yibukije yuko no kuri rucunshu kugira ngo iya ngoma nyiginya ariko mu by'ukuri yari imaze kugira intege nkeya ahubwo hategeka mu by'ukuri abega babakagara kugira ngo babashe nyine gukomeza ubutegetsi bwabo bakanjugira n'abandi na bakabare na baruhi na nkiko ko bitabaje abadage bakabasha kubakemurira ibibazo by'abantu bari bivumbagatanyije barimo bariya babatwa babasebya barimo bandungutse n'abandi bityo rero noneho iyo ngoma ikagira imbaraga ibikesha mu by'ukuri bampatsa ibihugu nyuma yaho ndetse n'utarabashe guhakwa neza nka Musinga nawe yakiriwe Kamembe nimuba anagwayo ariko umuntu wemeye kuyoboka akanabatizwa nyuma y'itegurwa ry'igihe kirekire ariwe umwami wacu Mutara Rudahigwa we aza kuramba ariko nawe baramuhararukwa nk'uko byagenze ndetse umusimbuye batari bashatse nka Kigeri bamucira ishyanga byose rero tuzi neza ko bitagiye bikorwa n'abanyarwanda haba icyo gihe haba ku ngoma ya zakurikiyeho za Repubulika ya Kayibanda n'iya Habyarimana ukuko kwa mpatsi ibihugu kurahari ndetse no kuri ino ngoma cyane cyane ahubwo wagira ngo kuri ino ngoma ya Kayiba ya nako ya Kagame bampatsi ibihugu bategeka byose ubu ngubu rwose nubwo Kagame yirutse akavuga amagambo menshi cyane yo kujirisha ariko u Rwanda nta gihe ntekereza ko rwigeze rutegekwa n'abampatsi ibihugu nk'uko bimeze muri iki gihe ndetse bikanatuma rugira n'imbaraga zidasanzwe zo kuyogoza akarere. Nagira ngo yo muvandimwe Sixbert hatagira uvuga ngo twavuze byose ko ari abanyarwanda ngo ibintu byacu ngo wenda bifite igipande ngo wenda tuvuge gatoya cyane kuri abampatsi ibihugu ariko tugaruka ku banyarwanda kuko mbere na mbere u Rwanda n'urwacu mbere na mbere tugomba gukora uko dushoboye kose tukigobotora ubwo iyo dependence uko kurarikira cyane bampatsa ibihugu mbese ubu burambe kw'ingoma z'abatutsi yego ntibavuga ngo byose babikesha abamatsi b'ubuhugu ko byahere kuri rucunshu gusa ari kuri ibyo nyuma ya rucunshu naho byaratinze kurusha ibyo ari byose iyo ngoma z'abahutu ese ko na Kagame nawe arambye ugiranyije na Habyarimana Kagame yabazi guhakwa cyane kurusha ziriya ngoma z'abahutu zabanjije Sixbert ijambo ryawe
murakoze Uganda yazikingarambe kugira ngo nanashimire Jonathan Nsonera ku magambo akomeye cyane yavuze ingingo zikomeye cyane yerekana koko ya Mungu izatumye ubutegetsi bwa za Repubulika bugenda bujegera ndetse bugasinyuka mbaje ku kibazo cy'uruhare rw'abanyamahanga ariko mbere yuko
mu magambo make cyane yego yego
nagira ngo ngira akantu gato kerekeranye na ibiya byatumye zira ngoma zikenyuka n'ikibazo cyo gusubiranamo hagati yabo hagati y'abari bayoboye izo ngoma nacyo cyabaye ikibazo gikomeye cyane cyatumye imbaraga izo ngoma zari zifite zigenda zikendera cyangwa zitatana ikindi navuga ni ukujya mu gihu cy'uko abantu ari banyamwinshi bakumva ko umwanzi bafite ari umututsi ko abatutsi ari bake batazigera na rimwe baza ngo babambure ubutegetsi babujyane ku buryo mu by'ukuri n'ikibazo cy'uko hari imitwe yashobora kwitwaza intwaro cyangwa se yitwaje intwaro ishobora kuzikambura abahutu ubutegetsi icyo kintu abategetsi b'abahutu barakirebaga ariko bakavuga yuko ntacyo kivuze ko intambara koko yazikamena amaraso ariko ikarangira bayikinze kubera ko bavuga bati abahutu turi benshi ntabwo abatutsi banyamuke bashobora kudutsinda bityo ugasanga ndetse abantu babuze kureba kure kandi iyo utareba kure ufite ubutegetsi birumvikana ko ntabwo ushobora kubutindana ikindi bananiwe kureba kure imbere yabo bananirwa no kureba kure aho baturuka bityo ntibanareba zanenge z'ubutegetsi bwa cyami zatumye ubutegetsi bwa cyami bigeraho bugahirima ngo nazo bazikosora bityo bahindura imitegekere yitwa Repubulika ariko bakayibamo bameze nk'abandi ibyo nabyo rero byabateye byabambuye imbaraga hanyuma mbaje rero uruhare rw'abanyamahanga ndetse n'umugambo abangutse kubera ko ngiye mu myumvire yanjye n'ubwo nzi ko abanyamahanga koko bagira uruhare rukomeye n'ubwo nzi ko Kagame yadashyikirwa n'abanyamerika n'abongereza ntabwo aba afite imbogo nyinshi ibyo afite kimwe n'abandi bamukikiye nk'igihugu cya Uganda cyaramukikiye cyane bukomeye iyo atagira iyo bataza kumukikira koko ntabwo byari kumworohera gufata ubutegetsi ndetse akaba anaburambyeho bigeze ahangaha ntibyari kumworohera kugira imvugo nk'ibyo afite kwishongora kuwo abonye wese kuvuga ibyo ashatse ntagire ingaruka ahita abona z'ako kanya yabishoboye rero kubera ko hari abo bavuga igihugu bamwihore bakamuha rugari ndetse bakamuha bakanamwubaka bakanamugira ikintu cy'ikigirwamana muri Afurika urabona kumufasha akajya akohereza ingabo mu bintu byo kuzana amahoro cyangwa guharanira amahoro mu bihugu bimwe na bimwe no kugira ngo ndetse banamufashe abantu b'abanyarwanda cyane cyane bo mu kazi ke bo mu gatsiko bajye mu myanya ikomeye mu bihugu n'imiryango mpuzamahanga hirya no hino ugasanga ndetse u Rwanda rugenda ruzamuka cyangwa n'abanyarwanda bagenda bafata imyanya hirya no hino kugira ngo ya ngoma igire amaboko igire amashami hirya no hino icyo kintu rero cyarashobotse ntabwo cyashobotse kubera amahanga kubera abanyamahanga abanyamahanga nabo ntabwo ari umutima mwiza wundi bafite yego hari isoni z'uko abanyarwanda yuko habaye jenoside yibatse ubwoko bw'abatutsi muri 1994 ayo mahanga ntagira icyo akora hari izo soni ayo mahanga afite ariko izo soni nazo ubwazo ntizihagije kubera ko habaye na jenoside yibatse ubwoko bw'abatutsi ayo mahanga ararebera ntabwo yigeze agira isoni ngo nibura avuga ati habaye indi jenoside nanone nihabe ubutabera mpuzamahanga abayigizemo uruhare bakurikirane ntabwo rero nabyita ko ari isoni gusa z'ayo mahanga zatumye amushyigikira akamuha rugari akamuha amaboko akamuha amafaranga akamuha n'uburyo butuma ndetse avuga ati atiza yubaka ibintu hirya no hino mu gihugu kujya avuga ati u Rwanda ndetse ubu ngubu barivuga ati u Rwanda rwarubatswe u Rwanda ruratera imbere mu by'ukuri ariko amafaranga yose cyangwa hafi ya yose aturuka mu mahanga ni inguzanyo ni impano ituruka muri abo bantu b'igihugu kubera ko nabo ubwabo bifite inyungu zabo inyungu za mbere bari bafite hari ibintu byo kurwana ndetse kugira ngo indimi ururimi rw'icyongereza abavuga icyongereza bashyigikiye basaga bifuza gufata ubutegetsi kugira ngo bacishure abavuga igifaransa icyo bakigezeho cyane cyane icyo gihe abafaransa bari bakiri bari bameze nk'aho bagihanganye n'abanyamerika muri afurika cyangwa se nk'aho bahanganye n'icyongereza muri afurika icyo rero cyarashobotse icya kabiri hari umutungo kamere cyangwa umutungo karemano w'igihugu duturanye cya congo nacyo amahanga yarakeneye kukivoma yarakeneye kugiteramo akaduruvayo kugira ngo mu by'ukuri aho ngaho muri congo hamere ndetse habe kwa sita bayore abanyamahanga bigire uko bashaka bahakore icyo bashaka icyo rero nacyo kagame yarakibafashije bityo nawe nyine akagira izo nyungu ikuramo izo nyungu z'uko bakomeza kumushyigikira kugira ngo akomeze akandamize abanyarwanda uko ashaka nk'ubu amaze kwitoresha mu buryo bwagawe n'abantu benshi cyane ndetse n'amahanga yamushyigikiraga mbere yaricecekeye banga no kohereza intumwa banga no kugira icyo bivugaho kubera ko basanze ubujura bwabaye muri ayo matora ari ukuvuga itegeko nshinga uko byagenze babonye ibintu bikaruce ariko ntibaragira intege zo kugira ngo bavuge bati ibintu birakabije dufashe ibihano izi ntege ntazihari kubera iki baracyareba inyungu zabo uko zimeze bakareba ikindi noneho bakavuga bati umunyarwanda ubundi ntacyo ababwiye cyatuma bavuga bati umunyarwanda yarenganye twabonye ingero nyinshi cyane z'uko abanyarwanda bagiye barengana ayo mahanga akituramira akabyihorera ahubwo bakaza imvura ihise n'ubu rero kuvuga ngo ubutegetsi ni bubi ubutegetsi bukandamije abanyarwanda ku mahanga ntabwo ari ikibazo kiremereye icyangombwa ni uko inyungu z'amahanga zisubira zigasagamba kandi kagame yitwara neza kuri izo nyungu z'amahanga ndumva ari ikintu icyo navuga ariko nkarangiza mvuga yuko ikibazo gikomeye cy'umunyarwanda ni twebwe ubwacu tugomba kwishakira umuti w'ikibazo cyacu amahanga kuko gusenya urwe zamutiza umuhoro amahanga iteka azaba ahari ndetse na kagame haramutse habaye n'impamvu zatuma no mu rwanda hongera kuba intambara amahanga yacikamo ibice amwe agashyigikira kagame andi agashyigikira ababa bashaka kumukora ku ngoma ku mbaraga birumvikana uko amahanga iteka akurikirana inyungu zayo mu gihe twebwe nk'abanyarwanda tugomba kureba inyungu z'umunyarwanda inyungu z'igihugu cyacu murakoze
ndagushimiye cyane umuvandimwe Sixberry ubivuze neza cyane uti bampatse ibihugu bafite uruhare rutagira ingano ndetse banamukuyeho amaboko ntiyarara ni nk'ibyo ngibyo utariko uti ni twebwe abanyarwanda tugomba kwikemura ibibazo byacu bikaba niyo mpamvu dutinda nyine twutinda cyane kuri ku banyarwanda ku bushobozi bwacu aho uri bukeya tukabivuga aho bushobora kwisumburaho nabyo tukaba tugomba kubivuga tugeze rero ku gice cya kabiri kuko ndabona amasaha agiye isenya destruction isenya rya elite y'abahutu bikozwe na MNDCD na FPR DMI turi twibaza tutese rigeze kuyentera turabizi ko rigeze kure cyane ariko iyo twibaza tuba tugira ngo tunatange n'ibisubizo kubera yuko mu ibyo bisubizo dufite ibyinshi twatangiye kugeza ku banyarwanda harimo kuriya gushyira kuri ahagaragara aha rwose nkabangeze kuri Jonathan Musonera uri uretse no kuba umunyamabanga mukuru wungirije wa Wishakwe Rwanda Freedom Movement ni na president ushinzwe executive ya Rwanda Truth Commission. Ubwiyunge bw'abanyarwanda bunzwe n'ukuri ku bibazo ku mateka yabo ni ikintu dukomeyeho cyane muri Mwishakwe Rwanda Freedom Movement. Isenya destruction ya elite y'abahutu ni ikintu kigaragara. Urabona birirwa barushanwa mu mabi mu kuvuga amagambo mabi cyane ateye isoni yagombye gutera isoni muri wese buri munyarwanda wese wumva ko ari ahagaze ku maguru abiri ko yarezwe ko yagiye no mu mashuri aho nyina abantu nka barucagu nka noneho na makuza rwose yaje noneho arenze barucagu n'abandi nkabo ngabo n'abana n'abatoya nk'abari babashima iki bampora iki nako bariya birirwa nyine bakoronga bavuga ko umuhutu wese agomba kugira ipfunwe ariko bikaba byarazanywe na Kagame ubwe na Nyiramongi muri kiya kintu kishyano bise ndi umunyarwanda nkaho ari uyoye ko ari umunyarwanda ikigamije mu by'ukuri gusiga icyaha cya genocide umuhutu wese we n'utayikoze harimo n'abana bavutse ejo bundi cyangwa se n'abazavuka ejo ngo umuhutu wese agomba kugira ipfunwe. Ibyo bintu birumvikana babikesha genocide yakozwe kuko na MNDCD nibyo n'ukuri. Nubwo bajya bitwaza ngo indege ngo yaraguye ngo noneho ngo abantu bararakara babeshya bapfa nabi nubaka bakina bikomeyeho ibyo mu by'ukuri ubutegetsi ahanini babukesha amahano ya MNDCD ni FPRDMI mu by'ukuri yakamye nyine yakamye amahano yakozwe na MNDCD nayikora yayo ku mpande akaba hishirwa nyine kubera inyungu z'amahanga n'iki cyose byo twa mugenzi wacu Sixbe Musangafuri yabivuze. Diye destruction ya elite y'abahutu igeze ku yintera twayihagarika dute ukwisenya ku elite ubwayo kuko nayo ubwayo iracyabungwamo n'ingenga bitekezo ya MNDCD nkuko tudahwema kubitunga gatoki. Ibyo byose twabigenza gute Jonathan ijambo rirya harimo abavuze tugiye hambere hangaha tukiri muri RNC harimo abo muri MNDCD ba muri RNC bavuga ngo nta mututsi ngo ugomba kuvugira abahutu filozofia ya MNDCD ibintu biteye isoni tugomba kujya tukomora buri gihe tukabibacyurira rwose kugira ngo bave muri ayo mahano yoretse u Rwanda ngo nta mututsi ugomba kuvugira abahutu. Jonathan rero nta rushya ukeneye kugira ngo uvuge kuri icyo kibazo cy'abahutu iyo destruction ijambo ryawe.
Urakoze Uganda Joseph urakoze muvandimwe reka nanone nshimire mugenzi wacu Musanga Francisbe uburyo nawe amaze kugisobanurira neza mu by'ukuri iby'isenyuka cyangwa se imitegekere n'urwango rwagiye rushingira ku bwoko bw'udutsiko tuba tuyoboye igihugu igisubizo rero nk'uko warumbajije igisubizo cye kirahari kuko nibyo byiri tuvuga noneho turabasha kwerura tukavuga ukuri tukerekana amateka yacu uko byagiye bigorama ibyagiye byangirika ndetse tukerekana no muri opozisiyo uko ihagaze n'ibihari tukerekana n'inzira ikwiye gukoreshwa kugira ngo ibyo byose bihagarikwe noneho izo mbaraga zijye hamwe zibashe gusenya kariya gatsiko ka FPRDMI. Ikijyanye rero na n'isenyuka rya elite y'abahutu akenshi urebye jyewe nashyiramo ikibazo cy'uko ariyo yishenye ubwayo mu by'ukuri nshingiye kuri bya bindi navuze mbere bijyanye n'amateka n'urwango bwo kwanga abatutsi kandi abatutsi mu by'ukuri ari abavandimwe babo ari abantu basangiye igihugu hari umubare muke cyane bakagombye kurinda aho kuwutsemba. Twagiye dukora ibiganiro byinshi bitandukanye kuri ibi bibazo, ariko noneho ikigaragara ni uko MLN DCDR kubera urwo rwango n'umujinya wo kuvuga ngo abatutsi bagariye ubwami, kandi abo batutsi bafashijwe n'abanyenduga, reka tubatsembe. Uwo mutego wo gutsemba niyo ntwaro ikomeye cyane FPR BMI yabashije kubakiraho, ibatiza umurindi wo gutsemba nayo kandi ari kubafasha gutsemba. Noneho bituma ubutegetsi bwari buyobowe nyine n'utudutsiko tw'abahutu. Yewe sinanemera ko ari ubutegetsi bw'abahutu, kuko bibaye ubutegetsi bw'abahutu ni ukuvuga ngo abahutu bose baba bari muri ubwo butegetsi, ahubwo ni umuhutu uba ari muri ubwo bwoko akaba afite agatsiko k'abahutu bake baba bafatanyije kureka igihugu mu buryo bo bishakiye. Kuko ubundi abahutu abatutsi baba bafite ubuzima bwo kwibereraho mu mibereho yo kwiringira no gukora uturimo dusanzwe two kubeshaho imiryango yabo. Uku kwisenya rero kwa MLN DCDR kwatumye FPR ibasha kubata mu mutego, irarwana ifata ubutegetsi. Yabataye mu mutego cyane cyane aho n'uyu munsi wari umaze gukomoza ku kibazo cy'uko bavuga ngo indege ngo yaraguye niyo yatumye irica abatutsi. Ntibamwibaze bate se Habyarimana yari perezida w'iki? Yari perezida w'abahutu cyangwa yari perezida w'abanyarwanda? Ese niba ari perezida w'abanyarwanda, aba batutsi ntibari mu banyarwanda? Kuki indege igwa bakumva ko bagomba kwica abatutsi? Ibi ni ibibazo byagakwiye kwibazwa n'abantu cyane bari muri opozisiyo ngo bibaze bate se aya mateka twigisha iki? Aho imitego twatezwe na FPR-BMI kuki twayiguyemo? Twakora iki ubu ngubu kugira ngo noneho duhindure ibyo byose byabayeho? Utwo dutsiko rero twa MLN DCDR twatije imbaraga FPR-BMI bituma isenya rwose mu by'ukuri bigaragara ubutegetsi bwa MLN DCDR. Imaze kubusenya isanga n'aho bahungiye hanze irabica, ku buryo habayeho ihahamuka n'iterabwoba rikomeye cyane, ariho wakomoje ku iyubakwa rya Ndi Umunyarwanda bishingiye ku cyaha bagize nk'icyaha cy'inkomoko ku muhutu wese ko agomba kugenda n'ipfunwe rya jenoside. Kandi ntibigere bagaragaza aho bo bakoreye abahutu jenoside. Utwo dutsiko twabo batutsi ngo nabo bagira ipfunwe ryo gukora jenoside ku bahutu, kandi mu by'ukuri atari ukuvuga ngo wenda bafashe abo bakoze n'ibyo byaha nubwo batemererwa kubica, ubundi bakagombye kubashyikiriza inkiko, ariko noneho bagatsemba bakurikiye ubwoko. Aha rero ikibabaje gusa gikomeye ni uko n'ubu ngubu muri opozisiyo cyangwa se mu bitwa ko barwanya FPR-BMI utwo dutsiko tugaragaramo, noneho tunabyigisha no ku maradiyo. Amahirwe ahari rero ni ayahe? Amahirwe ahari ni uko duhari tukavuga uko kuri, ari nacyo cyatumye twubaka nk'uko wari umaze kubisobanura, twubaka Rwanda Truth Commission, aho buri muntu wese abasha kuvuga adafite ikimutega, ukuri ku byabaye ku Banyarwanda mu mateka yacu, ariyo nzira yo kuzakiza igihugu. Ayo mizero rero arahari, kandi hari benshi cyane bakurikira ibi biganiro, hari benshi cyane bashyigikira ibitekerezo ndetse bifuza ko twafatanya mu kubaka muri iyo nzira, kuko ariyo mizero yonyine y'u Rwanda rw'ejo ruzabaho rutarangwamo noneho n'udutsiko tw'amoko ahubwo ruyobowe na bamwe mu bagize aya moko yacu kandi batarangwamo n'utwo dutsiko twabicanyi cyangwa se udutsiko tw'injyangano z'amoko. Wenda reka tugusubirire ijambo kuko igihe dufite ari gitoya twerekere ku mutozo tutaza gucikanwa n'amasaha.
Urakoze cyane Jonathan. Mu by'ukuri wowe na mugenzi wacu Sixbert Musangamfura mwanakomoje ku kibazo cya kabiri twagomba gusubiza, mwabishubije byinshi ariko nyine ikiganiro cy'isaha imwe n'igice ntabwo cyasobanura byose, ntabwo cya sesengura ibintu byose. Hari aho mwanakomoje rwose kuri ya piramide ya Kagame na FPDMI uburambe bwayo, mwavuze muti ibintu bidahindutse, ibintu bidahindutse mu mitekerereze y'abanyarwanda, mu mitekerereze cyane cyane ya elite, cyane cyane y'amashyaka, cyane cyane n'iyabita societe civile, imitekerereze idahindutse. Kagame iriya piramide iriya ngoma nyine ubundi bishingiye ku dutsiko, za piramide ni ingoma z'udutsiko ubundi yakomeza yamara n'igihe kinini cyane bityo abanyarwanda banyotewe kwibohora bikabagora. Nagira ngo rero turebe abita muri societe, abita societe civile akenshi usanga mu by'ukuri ari abanyamashyaka bihisha mu kintu kitwa societe civile. Ibyo bavuga ko ngo ari bo bafite umuti, bakavuga ngo ibintu bazo byose ngo ni amashyaka, ndetse bo muri elite yabo muri nako mu buyobozi bwabo muri societe civile ugasanga bo rwose bavuga ko ari ba nta makemwa, kwa ahubwo ibibazo ari abategeka amashyaka. Kandi nyamara ibibi bigaragara muri iyo elite twavuze nyi muri elite. Nagira ngo muri studio niba mufite clip ya matata
akwiye abayobozi b'amashyaka bakwiye guhindura bagakira umutima nama ubereka amakosa bakoze bakanayemera, kuko iyo babwiye uti iri ni ikosa bakureba nani. Njya mbibona njyewe ndi umuntu umwe muri mu batinyuka kubabwiza ukuri, ariko nzi neza yuko bajya bankorera mbarigo bakamfatira fatwa nka yayindi bafatira abisilamisite bafatira umuntu wabagomeye urabibona ko barimo kundwanya. Nubwo wenda kenshi tuba dukeneranye kuko hari ibyo dufatanije nka sitimiri ari imbere ambasade y'u Rwanda. Ikibazo cya mbere gihari numva abanyamashyaka bagombye kumva, si n'abanyamashyaka bonyine, abanyarwanda twese twari dukwiye guhindura uburyo, kuko umuco wacu harimo ibintu byiza ariko harimo n'ibindi bibi. Wenda nzagira umwanya wo kubigarukaho kuko hari abashakashatsi batarabaye bakoze anketi ku kibazo cy'u Rwanda bagasanga abanyarwanda bafite icyo bita violence. Mu kinyarwanda navuga ko abanyarwanda ni abantu bakunda kugira urugomo, bakunda kugira ibintu by'umujinya, bamara kugira umujinya bakanywa umujinya w'umurandura nzuzi bakicana cyangwa se bagasenya. Babibonye mu ntambara zagiye ziranga intambara ibyo bise violence politique, n'ubu intambara zishingiye kuri politique, ku mashyaka ya politique no ku moko, amoko akenshi nayo aba yitwaje politique. Ibyo bintu byose byarabaye abanyamashyaka bose bakunze twigeze no gushaka kugira ngo tubakorere formation turebe ko bagira twagira icyo tubigisha, natwe twigisha kandi kuko twese dukeneye guhugurana kugira ngo turebe ko bakwiga kuva ku muco wo gukora buri muntu mu nguni ye cyangwa se yo gucuma yundi, ugasanga bameze nk'abakeba. Ibyo bintu nta kintu bazageraho nibakomeza gukora nk'uko bakurunda. Bagomba guhindura mentalite, bagomba guhindura umuco wabo, bagahindura imikorere yabo. Ibyo rwose ntagiye nahwemye kubibabwira, numva niho umwanya wo kubibabwira. Igituma rero tuzakorana ni nuko natwe muri sosiyete sivile dutangiye kwishyira hamwe, kubera ko bamwe muri twe baba bagira icyo bapfana n'ayo mashyaka, nabo ntibatworoye ku buryo na sosiyete sivile ibyo yashatse gukora ntiyashoboye kubigeraho kubera ibibazo biri mu mashyaka.
Arakoze cyane Matata muri kiya kiganiro yagiriye kuri Radio Inyenyeri. Babishyize ku rubuga tariki ya 23 z'ukwezi kwa munani hashize iminsi 5 gusa. Aravuga ati amashyaka ni nyirabayazane nk'aho yabivuze atyo, atari ko ati natwe muri societe civile dufite abantu bari muri ayo mashyaka. muyandi magambo rero harimo abantu benshi bishye muri societe civile bakavuga ko bafite ubumanzi ikindi cyo ari imyumvire rwose igayitse iteye agahinda yuko societe civile ari ikintu kigomba gutegeka amashyaka muvandi mfisbere nagira ngo ukosore gatoya iyo myumvire y'abanyamashyaka bihishe muri societe civile yuko amashyaka ari ikintu kigomba kugengwa na societe civile nagira ngo ufate ijambo
murakoze cyane ngamezi fosi ndafitina na kubera ko mwavuze ibintu bigari gito cyane kuko icyo kibazo kirahari mu banyarwanda bari navuga ko bari muri opozisiyo bose ugasanga kuko hari abumva ko amashyirahamwe adaharanira inyungu yitwa societe civile ariyo nyuma yayobora n'amashyirahamwe cyangwa se n'imitaka ya politiki icyo ni ikibazo ubundi bigomba kunganirana societe civile ikabaho n'amashyaka ya politiki akabaho buri ruhande rukagira ubwigenge bwarwo bityo mbese societe civile ikaba mu bihugu byateye imbere usanga ari nk'ijisho rya rubanda rikebura abantu bose kugira ngo ibintu bigende neza ari nka rya jwi rikoze akamu iyo hari ibintu bitatunganye kugira ngo mbese bishobore gukosorwa ntabwo rero icyo cy'uko nyine bayobora amashyaka ya politiki byo mbibaza ko bitanakunda kuko nta ntambwe binashoboka cyane cyane ko n'ibyo abantu baharanira ntabwo ari bimwe cyakora nanone ugasanga hari igihe n'abantu badashobora kumesa kamwe ngo bemere babe abanyapolitiki ku mugaragaro cyangwa se bemere bajye muri mu miryango idaharanira inyungu gutyo nk'iyo ngiyo ku mugaragaro ugasanga umuntu afite akaguru muri byombi nabyo ntacyo bitwaye byombi ni magirirane ariko nta na kimwe gikwiye kumva ko cyayobora ikindi ntibyanakunda
urakoze cyane mu by'ukuri ntabwo wavuga ngo ibibazo biri mu banyarwanda bose muri elite y'abanyarwanda ngo uvuge ngo ubumanzi buri muri societe civile habe na gatoya ikindi cyo societe civile ntabwo ariyo igomba kuyora amashyaka ngo inayigishe ibyo imese amashyaka elite yo mu mashyaka mu by'ukuri yaba idafite ubumenyi buhagije ku buryo igomba kwigishwa n'iyo elite yo muri societe civile cyangwa se iyo bihishe muri societe civile mu by'ukuri abanyamashyaka nagira ngo rero mu kurangiza kino kiganiro twumve abantu ngo bo muri societe civile bari bavuga noneho ngo bashyigikiye amashyaka ngo ajya kurwana ngo ajya gukora ibyo bitwita plan B ibintu mu by'ukuri birimo uburiganya bukomeye cyane tukaba twarakanguriye abanyarwanda kubyitondera tuvuga yuko harimo ikibazo gikomeye cyane ikibazo cy'imyumvire cya ideoloji n'ikibazo cya organization kigomba kubanza gukemurwa mbere yo kugira ngo niyo plan B ngo yagomba kuba yanabaye ibi yazaba kuko ntawamenya biranashoboka cyane ko bizakenerwa ariko rero ibyangombwa byo kugira ngo inagerweho ntabwo bihari nk'uko ndetse umwe mu banyamashyaka wegereye intekerezo ya MNDCDR Joseph Bukeye yavuze ati rwose ati byo ntumuyiveho hagomba za preable ntazumufite ati kera titwigeze kugera turi abacengezi tugera mu marembo ya Kigali atari kuko byagenze ntimuyobewe ati rero mukwiye kubanza gutekereza kuri izo za prelab ariko rero iyo societe civile hari umupadiri witwa Atanaze Mutarambirwa wavuze ati muhaguruke vuba twihute tujye ku rugamba nagira ngo niba muri studio mufite iyo clip imwe mwayishyiraho mu gusoza
na mu mashyaka mutaretse umwihariko wanyu kuko demokarasi itanga ubwinshi bw'ibitekerezo n'amashyaka menshi muhumure muhure muganire murebe ingingo zibahuza maze nk'uko nigeze kubikomozaho mu minsi ishize muhuza imvugo muhamye ingiro leta yanze imishyikirano itaziguye yahinduye itegeko nshinga mu buriganya none n'ingabo zabaye nyamugiyo bijya zanga kurirengera zinanirwa kurinda repubulika none irimo iracuranguka izuba riva nta bindi tubasaba turabatumye kandi tubari inyuma nta bindi byo kwigaho nimujye hamwe mutegure ingabo zihashye izo zataye inshingano zigatatira igihugu na leta yazo na yazo maze mushyireho leta nziza iyobora igihugu mu byifuzo n'ineza ya rubanda muri rusange ukuri n'amahoro biganze iwacu kandi Imana irinde
Jonathan uwo ni Padri Athanase Mutarambirwa yari kuri radio itahuka iriya twashinze yayivugiyeho ku itariki ya 7 z'ukwa 8 umwaka w'2017 no kuvuga ko ashize ibyumweru bitatu gusa ati muze tujye kurwana ijambo ni ryawe Jonathan wararwanye wayo umusirikare mu ngoma nako mu ngabo za FPL ubona urugamba ukuntu rugora ijambo nagira ngo ndiguhe rwose tujye mu kumusozo igira vuba urakoze
urakoze ugana Joseph umpaye ijambo iminota irarangiye ndibaza ko tutari bubashe kubigereka neza gusa
tuzabigaruka
icyo navuga nuko urugamba ntabwo ari ikintu cyo gupfa kuvugwa gutyo gusa no ntabwo ushobora kurwana urugamba udafite ideoloji imbere ya na mbere ugenderaho yubatse abo ushaka kujyana muri urwo rugamba ikindi cya kabiri ntushobora kujya muri urwo rugamba udafite organization ishyize hamwe muri za ngingo ebyiri ibyo rero nubwo waba ufite amafaranga angana iki nubwo waba ufite iyingana iki ntabwo urwo rugamba warujyaho ngo urutsinde ikindi ni uko bavuga bati iby'amateka mubireke mushyire hamwe gusa tujye kurwana ibyo byo ni bidashoboka ikindi ni uko abavuga muri cya kibazo tugarukaho nanone cya sosiyete sivile igomba gutegeka amashyaka mbega nk'ubwo mu gihugu cyacu Matata yari amaze kubivuga hariya hejuru mu bintu yavuze yavuze abayobozi b'amashyaka ariko icyo nakuyemo muri ibyo ni uko hari aho yavuze ngo abanyarwanda twese ngo twari dukwiye guhinduka aha ni ikibazo akwiye kwibaza ayongera arabigoreka ngo bakwiye gukorera abanyamashyaka formasiyo yo kubigisha ukibaza icyo we yigisha afite n'iki uko yakwigisha uko bakwiriye gukora ibyo rero nanone birahura n'iby'uyu mupadiri ntabwo igihe batari bahinduka mu mitekerereze ngo bagire ideoloji ihamye idashingiye kuri MLNDCDL idashingiye kuri FPR DMI idashingiye kuri imikorere ya DMI na CDL iri muri opozisiyo byangije organizasiyo za politike muri iki gihe mu buryo bugaragara cyane cyane banashingiye mu isahuramutungo rya abanyarwanda bari mu buhunzi bababeshya ibyo bintu by'ubugamba ndetse bikaba bitanashoboka nkaba wenda ngira ngo dusoreze aho ngaho kuko iminota yacu irarangiye kizabigarukeho mu kiganiro kizakurikiraho
urakoze cyane tuzabigarukaho Jonathan komeza usoze
ndagira ngo rero nsezere kubatwumva amahoro n'imigisha y'Imana bibane namwe